Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Emmanuel Akpɔ. Egale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya gbɔgblɔm be born of the spirit. Born of the spirit. Ale be gbɔgbɔ na dziwo. Yesu Kristo ŋutɔ gblɔe. Ebe ne wo medzi ame to etsi kpakple gbɔgbɔ me o la, mate ŋu ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o. Ne wo medzi ame le etsi kple gbɔgbɔ me o la, mate ŋu ayi ɖe dziƒofiaɖuƒe la me o. Egblɔ nya na Nikodemus. Ame yi ke va gbɔ Biblia be ezã me ye Yesu va ye Nikodemus eva Yesu gbɔ. Ebe aƒetɔ ye nya be ame yi ke tso Mawu gbɔ yi koe ata nɔ dzesi yewo wɔm. Yesu Kristo gblɔe ne be le be woagbugbɔ me agadzi. To etsi kple gbɔgbɔ me. Nikodemus mese nya gɔme o. Ebia be ke ame aɖe yi ke wodzi wotsi nye mega xoxo agatrɔ ayi ɖe dada ƒe dɔ me. Eye wogagbugbɔe agadzi hã. Yesu Kristo gblɔ be ele be wogagbugbɔ me adzi to tsi kple gbɔgbɔ me. Gbugbɔ gadzi. Enya gɔme sese esese vie. Ye ne miekpɔ Yohanes eta tɔkpikpi adea. Yohanes eta tɔ kpikpi adea. Egblɔ be Yohanes eta tɔ kpikpi ade gblɔ be nu si wodzi tso ŋutilã me la, ŋutilã wònye. Nu si wodzi tso gbɔgbɔ me la, gbɔgbɔ wònye. Megawɔ mo ya na wò o. Megblɔ bena ele be wodzi mi atso dziƒo o. Amen. Yesu be nu yi ke wodzi tso ŋutilã me la, ŋutilã wònye. Ke nu yi ke wodzi tso gbɔgbɔ me la, gbɔgbɔ wònye. Egblɔe na Samaria nyɔnu aɖe be gbeɖuɖatɔwo, nyateƒe ƒe gbeɖuɖatɔwo va do gbe ɖa na fofoa le gbɔgbɔ kpakple nyateƒe me. Sista Broda, nukaku nye gbɔgbɔ. Gbɔgbɔ yi nye Mawu ƒe ŋusẽ yi ke ʋe amewo kɔ ŋlɔ Biblia. Gbɔgbɔ yi nye Mawu ƒe ŋusẽ yi ke ʋe amewo kɔ ŋlɔ Biblia. Yi ta yale ke ame aɖe ɖokui dzɔm kpakple Biblia. Ame aɖe ke lé Biblia ƒe nyawo ɖe asi be yease gɔme ŋutɔŋutɔ ye yeada afɔ ɖe edzia, ele gbɔgbɔ me zɔm elabe Mawu nya gbɔgbɔe. Mawu nya gbɔgbɔe. Ye ta ame ɖe sia ɖe ke Mawu nya ƒe nyateƒe yiwo me tsim la ke gbɔgbɔe. Gbɔgbɔ la ƒe dɔ ne yito be gbɔgbɔ la yi ʋe Mawu ƒe amewo woŋlɔ nya sia nya yi ke wokɔ fie ŋu wokɔ ɖɔ me ɖo wokɔ ha me wokɔ gbe nya na ma gbɔgbɔ la yi ʋe Mawu ƒe amewo ye woŋlɔ gbedeasia da ɖi. Ta gbedeasia nye gbɔgbɔ. Gbedeasia enye gbɔgbɔ. Mawu ƒe nyateƒea gbɔgbɔ yi ƒe amewo ŋli. Yeta ame ɖe sia ɖe yi ke eʋlina be yanu enya ƒe nyateƒea me la ele gbɔgbɔ me. Ame ɖe sia ɖe ke dzena gbagba be Mawu nya ƒe nyateƒea ne wò dɔ le eƒe agbe dzi la ele gbɔgbɔ me. Galatians 5:16 egblɔ be ke mele egblɔm be mizɔ le gbɔgbɔ me eye miegale ŋutilã ƒe nudodo dzi wɔ ge o. Nenye be ame aɖe ezɔzɔm le gbɔgbɔ mea, ŋutilã magate akpɔ ŋusẽ ɖe dzi o. Ame aɖe yi ke zɔzɔm le gbɔgbɔ me, ŋutilã magate akpɔ ŋusẽ ɖe ama dzi o. Ta Paul le gblɔm ɖe Galatiatɔwo be mizɔ le gbɔgbɔ me ke miegale ŋutilã ƒe nudodowo dzi wɔ ge o. Amen. Elabena ŋutilã drɔ nu ɖe gbɔgbɔ la ŋuti eye gbɔgbɔ la ɖe ŋutilã ŋuti. Elabena esiawo tsitre ɖe wo nɔewo ŋuti bena miagawɔ nu siwo mielɔna la o. Ekpe gbɔgbɔ etsitre ɖe ŋutilã ŋu, ŋutilã tsitre ɖe gbɔgbɔ la ŋu. Ta wo me yi ke xɔ Yesu Kristo dzi se ne nu ya me dzɔdzɔm le wɔ gbe me o kɔ, mele gbɔgbɔ me. Afi togena la anya ne be ele gbɔgbɔ me kple mele gbɔgbɔ me o, enye be nu yiwo le ŋutilã ƒe akpa dzi kpakple nu yiwo le gbɔgbɔ ƒe akpa dzia, wowɔna fu kple wo nɔewo. Nudodro, nukeklẽ, ahanunu, asiwɔwɔ, edrewɔwɔ, galɔlɔ, xixeme yiwo me nuwo tsitsi vivivo, nuwo wo katã wonye ŋutilã ƒe nudodro. Dɔmevevi, busunyagbɔgblɔ, nuyawo wonye ŋutilã ƒe dzɔdzɔme. Amegbetɔ ƒe ŋutilã edzɔ kple nɔnɔme yawo. Ke gbɔgbɔ, gbɔgbɔ ƒe kutsetsewo wonye lɔlɔ̃, dzidzɔ, ŋutifafa, ɖekawɔwɔ, ɖokuibɔbɔ, havilɔlɔ, dɔmekɔkɔ, dɔmenyunyu, nublanuikpɔkpɔ na ame. Alebena nu yawo ye le gbɔgbɔ ƒe akpa dzi. Ke matrewɔwɔ, efififi, hadzedze, ahamumu, agrotutu kple tɔyiwo katã la wole ŋutilã ƒe akpa dzi. Alebe ame yi ke le gbɔgbɔ me la, gbe sia gbe gbea aƒa le domia. Ŋutilã fɔ sina bena ame ne wɔ yeƒe lɔlɔnu. Gbɔgbɔ hã fɔ si be ame ne wo ye be lɔlɔnu. Amen. Ke ne nu eve yawo tsi atsitre le mewo la, ke ye wɔna fɔ si ge be axɔ gbɔgbɔ kɔ de me wu ŋutilã, ke ezɔzɔm le gbɔgbɔ me. Ne xɔ gbɔgbɔ kɔ de me ye me ŋutilã ƒe nudodowo dzi wɔm o kɔ, ewui ma zɔzɔm le gbɔgbɔ me. Ke wo dzi wo le gbɔgbɔ me, ewui ma zɔzɔm le gbɔgbɔ me ma, nenem nye gbɔgbɔ me nɔnɔ. Ŋmate Paul le gblɔm ɖe Galatiatɔwo be mizɔ le gbɔgbɔ me, mino zɔzɔm le gbɔgbɔ me. Ke miga ŋutilã ƒe nudodowo dzi wɔ go, elabe ŋutilã hã nu drom ɖe gbɔgbɔ ŋu, gbɔgbɔ hã nu drom ɖe ŋutilã ŋu. Enu eve yawo wotsi atsitre ɖe wo nɔewo ŋu. Ke ne tasi gbɔgbɔ va le ŋutilã ƒe akpa dzi kɔ, ke fia be ele ŋutilã me, ezɔzɔm le ŋutilã me. Tsɔtsidede ɖeɖe me su o. zɔzɔ le gbɔgbɔ me. Ya ta po le gbe na konejo to ebe ye ƒu na eƒe ŋutilã wòdo na ʋusã be ye nye nyanya gblɔ la yi maga nya me madzemadze o. Afi be na etso gbɔgbɔwu ŋutilã. Eɖo to gbɔgbɔwu wòɖo to ŋutilã. Nɔvi nyase la, mina miaɖo to gbɔgbɔ. Mina miaɖo to gbɔgbɔ. Awu ŋutilã bena miaƒe mawu subɔsubɔ nanye gbɔgbɔmenɔnɔ. Ke menye ŋutilã menɔnɔ. Mina miatso gbɔgbɔ ƒe dɔwɔwɔwo wu ŋutilã ƒe dɔwɔwɔwo. Ke woyɔ mi be gbɔgbɔmemewo. Eɖo to revna kpɔ. Your number is 024-140-5533. Afoto akpe gede. Udo lulu. Unublanyi popo saru fadaka maliu. Medak benure nyasa lau fagbeta. Ugo bonet demagbena nyau. Be ame geɖewo wosi hena dzimetɔtrɔ. Elabe gblɔ be yeƒe nya meva na dzodzro ke negbe dɔ yi ta ye ɖoe ɖo ɖɔ wo dɔ hafi atrɔ gbɔ. Bubu ne wo ŋkɔ kafukafu kple dodo ɖe dzi edze o. Yehowa, wo dɔlawo nudetse nya hena dzimetɔtrɔ. Bye bye.